tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere tati lewru juin lardo junu balde meden moina battane meden miden tawander maison de la presse do bomoko don jottino no do kabaruji du mor way galo kanko noddete da ganyi kanto wonto boggi jam do. Konairi bangal imu golko noddete def dum fuddi nyaloma hando leleedi meden di ko buri imo tob ugnaaji temeta to ina chapane yon kanya kanwa dido imali kambe humibe kabar examen ay leleedi di bi imadraji di fu ngadama do hen fete wuy kaji ngala nokku no dirtedo boni be koliti wiide le cekiti yonternde nyamdu jottiki le odo nokku do tede fu jamaare wonde tonde bi ko kokka ko na famdi nyaloma hande no kono ayri bangal fina tawa en jaara nokku no dirtedo blabe koliti wiide be jogito nokku le mabbe tetido jamaare nde han yaade e woyde kayi fijo ngara famtade dum e journalgal di wonno sembe kabaruji dum jogino do bete hande di bismillah modon e hedade examen ngaji noddirteedi defdi dum fuddi hande leleedi meden dibe kolitiwiri ko buri imotobe ujinaji temetato una chapande nayom nombe kolitiwiri ben kan wadde imu gongol le malifu e mangal modul le majjiru wonde wadde wakande titallaji waydi denago wonde materle nokko kambe humido kabar jande lekol be bi imadraji fu ngada ma do hen Mamadou Sama Seku
Mamadou Keita ho radio gullira honinde imuji tumnisere jande ho ki tajoral wiide dabareji fuf piyama yalla imu def o la humcina hore ele alhali mojo
o seria mama yalla hadde muslime kay sukabe imo tobe li def patbe nadda e telephone ngaji den nukuje to imagol watte sabe an wana tata sabe bonde ngol imagol musele fu nangade wadde yurki ruka ko ngol imagol wadan dubi tati yetane golleji ngol imagol di jukmoji gotedo yoweten e sukal likkol fu nangar hono di golleji
so bangal nukuji rafinde nagu agadimi ngaji di je fide dabreji nabru centre ngaji di nukuji di denagu wodi le lamu muti do jangde de tem dere chapana jo e janaina udda horaje academy o wuliti hakillaaji mabbe nan balti bangal landule de kaddana dawda dumbiya
ya de centre
nukuji jogaji anton to gol imagol defo han wadede nukuji la fi dejre mata debre fu fiyama yela sugabe wonbe len nukuji la fi dejre woni wara wada imagol mu en de genni jenne tegal modondu sugabe wonbe lam konna be fu wara wada imagol mu en de genni sewari
sewari
hikka e buri unyaaji temede tato e unya chapana ina e unyaaji injeneyo imotobe e pecca hakunde centre ngaji unyaaji didi e temdre e jeego e kanyi academy ngaji noga e jeego su kabaru su kabe lokoy nyongitibe rufufu be mutsani be gulir rahmani ne imuji hulti wiri dabroji piyama yalla lam ona yo bakala al musataji bilidi e landule imu o
dido kabaruji fu no ba hebdi do beme am ande do page facebook kanye compte ki no dirte do twitter nyodite x nyaloma hande no nokku no dirte do boni le lamu duwanse be kolitiwide aswer jabbi non de nyamduji jottiki le o don nokku fa kokke jamaare wonde tonde miccitedin wide gubbe no dirto dinan koyde kanyen gonde uddude o don nokku ko warte lebbi nyaloma hande o kanko no dirte Ahmadou Diko kumini do kabaru boni ko be holitiwide hono ko naba ton ko dum hejeta no holitiri wide wotto jono kedde mo ko sifi do hen
la ville de boni a resi quelque vivre
kanyen ngalure boni hebi nyamduji ka adar mu on hewa sabiyo ton ngaji chapan tati e didi gouvernement o yo ton ngaji sapo tati nabama umuri jididi hokka boni ko ton ngaji hedididi yo ngidu jon ngaji lububbe jogibe bawde gonbe duansa neldobe saral mabbe nyamduji denno jamarande weltaki son talka embe kay fa hande ngala jike
wattu jonu en gardando bomako do kalina kabaru projet kesso bangudi ley bomako do dum woni aljumar jabbinonde o do projet fedde woni zinde no de think peace kanyum wonde wadde imadraji mudu kanye fedde humnide kabaru satre dina le majju fabe joto yella honorobe el kanye sukabe kan wattede koyde mudu ni dido golleje wuri lamu ko be jitti sanne no golle o wuri no fa kebe famtar kebben kanko Hussein Cissé kanye sita sidibe
Abu Kola Bokum kany wo coordinateur projet noddirteedo Think Peace o holliti o lafi deejerne wana sahin ma wudi lenta mata dum mata ma fey le baler leedin le wi makko fan o tidal hebina jogala homa fu an hatre koyde modun e habde lafi deejere
la réponse
min notiki o golle saabi kawral hakkunde horebe men politikiji dinan koji e lanina yimbe leedindi kanyu e wallude sukabe rewbe e dinan koobe hen
responsable religieux
lamo welta ma sanne ceggan jo inego o projet be holliti wiɗo no naato saabe rewɓe ɓen fottade hayeɓe ɓeyde ko kadi mum watte le golleji habagon bonnolaji bonɗi wattede fewtude jamaren Djoubeyru Oumarou Diallo kanko secrétaire halfinaɗo golleji habagol bonnolaji bonɗi kay terusiya ko nanal muɗum le leydi mallin
o projet ana hucci hooreji dinankoji so ɓe laatiki suka na debbo salla ko ɓe gattata ko ana ɓeydo yarude yeeso e wallude ngalnukkoji men ɗi salla eɓe ɓeydo faamu e tiɗallaji gonɗi dow men kuccuɗi rewɓe e sukaɓe saabi kamɓe goni hande jaafuɗe heɓede
miccitinde wi o projet waɗan golla ko yaata hitande wotere le laamorɗe kuccala yoroso naara ñooro yelimani fottade genndi jeema
leɗo mali ɗo wala fo dulluɗo wiide tawan gendina tawan gallure fuddu ana jogii fina tawa muɗum gallure fuddu tan fina tawa muɗum wonko suuɗi caggal tariki noon en jara nokku wattu joni nokku noddirteɗe blaɓe kollitiɗ nokkuli maɓɓe tati goni toon wattu joni ko nayri banggal fina tawa ley ɗeɗo nokkuli tati ɓe mbihi jamandan yetto toon ka fa hande hono ko nayri banggal immadaraji mawɗi gaɗanaka ley ɗoɗe nokkule fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Houssaini Cissé sita Sidibé
ɗen nokkuji tati to kulleji hawniɗi woni ana anda to jamarke hoye muɗum le laam bila ɗum ko holliti kanko Burima Sanogo jokko ɗiɗi ɓo maire bila le wi makko ɗe nokkuji to hayeɓe kay e mawɓe fo yaata saabe andude tarkiji
gongolo hunde mawde noon furno junɗo darnaɗo gambari ittagol jande nokku ɗiɗo ɓo janalle mobbo goto noon omo wiyeno Bousse Mamadou Sanogo homo fur ana andi nokku o e ɗum teddina ɗum kote tu tato ɓo wiyete ɗum golle noon salla cukoloy ana lanine e haɓo
les jeunes à la guerre
ɗen nokkuji fina tawa ana jogui darorgal sanne le gurgal meɗen ɗum ko holliti kanko Sidia Camara goto andre kabar fina tawa le guenni bla le wi makko le ɗen nokkuji piji fina tawa e nandal muɗum ana waɗe toto yimɓe yogaɓe
balaniɗi ya awde
minen jeeyi balani kamalengoni soku mbolo jibarani bari mbawɗe e andade ana jogui nafa mawɗo ley golleji men sono yimɓe humpama arande ɓe mboytinkinto to kulle mbiyetede blonda e fashion nden ka Allah wallan ɓe ɗum furɗum newoto
a bela jalila a hamiɓe billa
miccitunde wi heejaɓe laamu ko joɗɗi le guenni bla holliti dabri ana wondi feede yalla ɗen nokkuji fina tawa andaɗe to tarkiji nde guenni bla ana heeɓa rentede sanne ɗum ko indal agui bilal heɓini sijo tamani caggal ne ƴuwi bla
so wuuri bla e gartan ɗo Bamako ɗo stade malien de Bamako kañum ɓami ɗum won coupe capanɗe jeegoɓe e tatoɓo coupe di mali kam ɓami ɗum aswer ƴaɓɓinonde wakkande pewtuno e guɓal noddirtelgal ɗum woni africa football élite a fe ɓe gatti ɓen baddinayyi ɓen keeɓa fe baddel gotel nokku noddirtede stade Mamadou konatiɗo Bamako ɗo
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni noon le kabaruji amen ɗi min cettoto toon ɗi min jahan min kalnayi on kabaru oɗo video ɗo tewuji ko sirwini yiyete e bee mi annde ɗe hono wori sita Sidibé
leɗɗe balɗe dammaje o video goto ana yiili yiilo le beeme ande ɗen le hello noddirten tiktok le o video goto a yiyan pene duppa tew do yiite sa yii ɗum a miina hono junngo bani adama wonko ɓe duppata toon yogaɓe le beeme ande ɗen ana lamda hoore mumen sode ɗum wona tew bani adama yogaɗo ana waɗa lamdi wiɗɗuyo huɗunno ɗum yo hunde ko haawini saabi le wi meɓɓe ɗum tirsa fe tew bani adama duppireni ɓame kasin yeɗede beeme ande ɗen ga watta haqƴile muɗum le o video ɗum hollitita fey wi tew bani adama wonko wonde duppede ɗum tew rawanu noon le ceggal lugangoji amen mais tawi le hello youtube do beeme ande ɗe yimɓe yogaɓe ana wondi e duppude toon tew rawanu ɓene tacca ɗum ɗu ɓe waɗa ɗum jaawe jaawe yimɓe hewɓe yeeɗi o vidéo nokkuji kewɗe le youtube miccitunde fa hannden wi o vidéo yeɗaɗo le beeme ande ɗe nokkuji kewɗe hollitita fey wi ɗum tew bani adama wonko wondi e duppede
hono kabaruji yonter ɗi nde wori sita Sidibé
en fottin kabaru men yontere ko naari banggal wargol hoorejo leydi sénégal Bassirou Diomaye Faye leydi malɗo alkamsat ƴaɓɓine kanko laamuke leydi sénégal wari waɗi watti seeɗan le leydi mali fana wargol makko leydi mali yo hollude fa hannden giɗɗira kono leydi mali ka leydi sénégal kay dokkodirgo juuɗe ɗe leyɗe ɗiɗi kabaru men yontere kasen an naari banggal timmugol metti wonɗo le walle noddirten conseil national de la jeunesse CNJ leydi mali amir en ne walle jooɗiɓele région ŋaji fottade commune ŋaji Bamako kawre e dane wotere walle CNJ leydi mali fuɗɗiti toon golleji muɗum caggal nde golleji maɓɓe fo darnam ana yaha lebbi dammaji hannden en timnan kabaru meɗen yontere nde ko naari banggal waɗegol tat ɓo salo nde média waɗa bamkoɗo aljumat ƴaɓɓine sesere ko cuɓale muɗum hikka yo huntinigo golleji journalistien leydi mali kayle leyde afrique le balɗe tati golleji kewɗi waɗama le o jooɗa haala hone misali yedde kabaruji o nokku to batu waɗa fottade kasin hokkude yoga en deswal e fabrade maggal paɗe leydi mali ƴiƴan
ɗo garte haddude betande dow kabaruji ɗimin jooti on sanne heɗade hejuji amin ɗiɗo kabaruji fuu so noddinimorami via moɗo mbawi heɓde ɗo ɗum 37 321. Non torama to application mo studio tamani o dow onon woɓɓe jogiɓe ɗum woni ɗe téléphone ngaji ɗi écran ngaji ɗi soli on dow gabbando beme ande tokkittunoɗon to ɗiɗo kabaruji fuu fat jeefe no kono andiɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. Altinere fuu yewtere nde dow hawaluji ɗum warta yowade altinere hande garana haalde hono kabaru dabay ɗino gori micciteɗen wiide so ɓami fa hitande fuu layya ɓattiki lengallure Bamako nde ɗum woni dabaji ɗi kewan pep le kaari ngaji ɗi kañali ɗate mawɗe ko nandi e muɗum fuu woɓɓe du jahan jatedeen kaɓɓa ɗiɗo dabaji le kaari ngaji ɗi ko nandi e muɗum ɗum waɗa toon tunele kewɗe kamɓe andanɓe kabaru hawaluji ɓe mbi ɗum wawi wadde kutteji ko nayri bangal hawaluji kañi e cellal wattu joni hoɗo fuu jamar nde milno oɗo golle wori dabare jeeɗi kani fiyede dow hen fa keɓen famtare keɗɗen sita sidiɓe Husseni Cissé.
Le jonte seeɗan hakkunde ene gel layaru cottoɓe dabaji ana mata le deɗeɗe fuu le genni mawnin Bamako ɗo yoga meɓe ana yoppa caggal mumen huuɗoji ɗi daba meɓe ñamata kay tuniji nandan muɗum ɗi yo kulleji ko natto saɓe bonde hawaluji meɗen ɗum hollidi kanko Abdourahmane Sanogo goto andu kabar hawaluji le wi makko lamo ana hana fiide dabireji holtaɓe cottoɓe dabaji nokku goto toɓe han joɗade ɓe cotta dabaji meɓɓe
ko waddata tuni fuur ana wawi waddude tiɗallaji e nokkuji sakko so ɗum haybaka hinne ana yuppa e wakkati fuur wajibi noon ɗum hebbinan ñawuji.
O kabaru goto ana sugli jamar ko hewi muɗum genni kay gawo fattade genni yoroso yimɓe ko heewi hollitiwi watti yettikin hannen ko natto saabe laamu on fiya dabiriji yala cottugon dabaji ɗi nokku jaɓade fuu ana acce
yoroyoro nuyasoro
toɓe keeɓi fuur ɓe gaɗan ɗum to baali cottete so julle ƴaɓɓiki tawan ɗin nokkuji fuu birgi baali huuɗoje e bandum en ɗum ne wooɗa saabi garbal ɗum waɗana soɓe cotta baali maɓɓe toon ɓe kaani yaade kaso ɗum wori ni hooreɓe kani wiide ɓe jaton ɓe cottoya dabaji maɓɓe ka wiide ɓe jildo e majji hoto fuur homo fuur ana andi ɗum ka wooɗa ko garbal ko garɗi en fuur en tawodira toon coodayen na baali men kañum garɗi diina boli ɗi saabi ɗum tunninan boli ɗi kañum ɗum wooɗa waddan goɗɗum
yoga cottoɓe ɗi dabaji wonɓe le genni siga so wattade genni Bamako ɗo holliti kan e jaade ana andi kutteji ko cottugon dabaji nokkuɗe fuu waddataɗe ha waluji ɗum e tawede fuu ɓe holliti watti fo soɓe tirgui cottugon ɗi dabaji ɗe nokkuji ana raɓintine ceggal soɓe witti
so nokkuji ɗi tunni somin tiligui tan min ɓomtan balɗe ɗiɗi fuur miɗon mbuta ana tunnina nokkuji jaati ka min joppiran ɗum noon ndenka ndemoɓe garan sodude baali ɗi ana tunnina nokkuji min kawrinan min joppana joom nokku o na so ndemoɓe gaari min cottiran ɓen
ɗum wona hunde ko sari yamiri ɗum ko holliti heƴaɓe laamu yogaɓe jooɗiɓe le commune ngaji ɗin kanko Yacouba Damal secrétaire général mairie gawo o holliti wiɗɗati kan e ɓoli wala nokku to dabaji han cottede o holliti wi nokku yogaji an toon ko hollita ɓe cotto dabaji toɓe han joɗade
nokkuji gonɗo dabaji cottete a sikkan lamanja hitande fuur miɗon joppa yimɓe amin ja salla ɗe kulle ana acce ka eɓe keddi e wonde ɗum saabi noon ɓe keɓirta hunde ka minen ɗum miɗon keddi e darde timminde ɗum min jomnan ɓe asuruji
le commune tati ɓo le genni Bamako ɗo heƴaɓe laamu on le mairie ngaji ɗi ana wonɗi e fiide dabiriji yalla ɗo ana acca ɗum ngu holliti kanko fiide dabo sisogo goto mo golleji muɗum nayri bangal heyɓude luumuji nandan muɗum le wi makko o woni yimɓe ɓottoɓe ñamaɗe nokkuɗen fuu le commune makko o
tuni kewɗi gonton ittude ɗum golle no miɗon gaɗa komin mbawi salla boli ɗi ana keddo no gorrino kayɓen nokkuji kañum min dardata ɓe
ɗum ko timminta yewtere meɗen ko noddirte magasine ko jentoɗo hawaluji Allah holli en jeɗɗire garore.